Tamarago na komesha Uno nazi nazi mia mia bongo na potosha Izo mashaku shaku shoki kose unavodondosha Zaki china china unashuka msamba Wame sifa sifa na bai kujigamba Amode mose shie kujilamba Figo ya mepu Mbe nishe mavitu Sura nyota vipoto Wayo wayo vamo Menyanyuka kwenye boksa Sia utani Toto tundulea unakufunya gali sosa Call me king kong fundi mitambo Kilele utafisi kitambo Call me soja mwana mgambo Kwenye game kocha kitambo Usitate zike weka ni elimu na malengo niko nayo Wenye roho mbaya chuki hao ndani ndani tunaishi nako Wayo Shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em.